Yo, gela xesha ndandigula ungandivumi, gela xesha ndandikumisa ungafuni, gela xesha ndikutekisela ngo I love you undihlabe ngosini, khumbulela xesha wadlala ngalo baby. Gela xesha ndandigula ungandivumi, gela xesha ndandikumisa ungafuni, gela xesha ndikutekisela ngo I love you undihlabe ngosini, khumbulela xesha wadlala ngalo baby. Hello, it's nice to meet you, ma'am. I know you need a job, but let me take you back. You don't remember my face? I guess it's because you are too old down. Let me introduce myself. I'm Nora, the one you used to ignore back then in the days. You used to be the special girl I ever wanted in my life, but I was broke to fall in love with you. I understand, but I'm not gonna hire you since you know what you did in my life. It was unfair. I nearly killed myself because of loving you, sleeping with a pain pill every night because of thinking of you. I even failed my exam that year because of you. I blame you, and I thank you for making me understand you don't need me in your life. So fuck off, extend it belang if I need only umbi ungolile in makeup early in the morning. Extend it belang if I need only and the umbi ungolile early in the morning. You make up. Gela xesha ndandigula ungandivumi, gela xesha ndandikumisa ungafuni, gela xesha ndikutekisela ngo I love you undihlabe ngosini, khumbulela xesha wadlala ngalo baby. Gela xesha ndandigula ungandivumi, gela xesha ndandikumisa ungafuni, gela xesha ndikutekisela ngo I love you undihlabe ngosini, khumbulela xesha wadlala ngalo baby. Ukujongela phantsi ndoda iqale sansi uyoqhina intloko, sogqiba unikini intloko ungayiniki nesoyo. Uyisikale rongo ngenxa yendlela ebukeka ngayo, ungalazelayo ingomso kanti uphose yona lotho ngongayiniki itshaji, ngoba wena ufuna banemoto ungena moto sisibhanxa usezobhanxwa gela. Ubuhle bakho buwe bhaxa uguge ethe early age, ibe indoda owayirejekthayo itshile kwenye ipheji, isidla imali nomaranga ivuya ngaphakathi ukubona wena uphalala utsho ukhumbule ela xesha wadlala ngalo baby, wadlala ngalo. Yeah, kutsho ukhumbule ela xesha wadlala ngalo baby, wadlala ngalo. Gela xesha ndandigula ungandivumi, gela xesha ndandikumisa ungafuni, gela xesha ndikutekisela ngo I love you undihlabe ngosini, khumbule ela xesha wadlala ngalo baby.